Yuda nwoma.
Yuda, Yesu Kristo akua. Yakubu nuya, de koma wana wafra wana, ajo nyankopon do won, na wakura won ama Yesu Kristo no. Mobro hun, asumdiyene odon no son kamo. Adofu, enam se merebo modin nyina matwere nkwagea. Eyeye nyina dia no ho asema bremo nti. Ehia me se metwira me bremo. Na me de matumo fo se mon prigidia ode ama hote fo preko no ho. Na nipa bi awiewia won ho abem a ofri tete atwere won ho asem de ato ho ama saa atemwo yi. Amomoyofo a odane ye nyankopon adom ahofie. Na wopa otumfo kra one ye na urade Yesu Kristo no na mepese mekai mo a mo ahunu ye preko dada se urade ji oman no free Mizram asase so no akire yi no osai wana wanyi nie no na abofo a wan kra won paninie na mom oja won ara won tena bia no odeda homa akyekyere won akra won esum kabi mu ama da kese no atemu sɛ Sodom ne Gomora ne nkura ɛdeda ho a wɔyɛ sɛ yienum de wɔn ho maa adwamammɔ na wɔkɔdii honam foforɔ akyiri no anya akatua deda hɔ sɛ daa ogya ho sɛne hɔ. Saa ara na yienum nso yɛ adayɛsofo a wɔgu honam ho fi na wɔte tumidie atua na wɔka anuonyamfoɔ ho nsɛmmɔne. Nanso ɔbɔfo panin Michael ne ɔbonsam di apirapire kasakasa Mose amu ho no wansi ne bo sɛ ɔbɛka asɛmmɔne agu n'atɛn na ma ɔka sɛ Awurade nka w'anim na yeinom deɛ ɔka deɛ wonnim no ho nsɛmmɔne na deɛ wɔfiri wɔn adebɔsu mu nim sɛ mmoa a wonni adwene no ɛnom na wɔsɛe wɔn ho wɔnnue ɛfiri sɛ wɔafa kan kwan so na mfasoɔ nti wɔde wɔn ho akɔhyɛ Biriam na adaase mu na wayira Kora atuateɛ mu. Yeinom yɛ mmodɔ adidie mu nkekaeɛ wɔne mu redidi wɔmfɛre adeɛ wɔyɛ ne wɔn ho wɔyɛ amununkum a nsuo nni mu a mfenama twetwe kyinkyin nnua a ɛso nhahan apore a ɛnni aba na awu mpire no a ne nhini atutuo ɛpo asorɔkye a ehuru a epu wɔn ara wɔn aniwo gu nsoroma a ɛkyinkyin a wɔde sum kabikabi asie ama wɔn daa. Yeinom ho na Henok nso a ɔtɔ Adam so nso hyɛɛ nkɔm de too hɔ sɛ hwɛ Awurade n'ahotefoɔ mpempem reba abɛbu wɔn nyinaa atɛn na wɔabu wɔn mu amumuyɔfoɔ nyinaa atɛn wɔn amumuyɔdeɛ a wɔyɔɔ nyinaa ne wɔn nsɛm a ɛyɛ den a nnebɔneyɛfoɔ amumuyɔfoɔ no ka de tia no nyinaa ho. Yeinom yɛ anwenweefoɔ awɛnafoɔ a wɔdi wɔn ara wɔn akɔnnɔ akyi na wɔn ano ka akonkosɛm na mfasoɔ nti wɔdɛfɛdɛfɛ nnipa. Na mo adɔfo monkan nsɛm a yɛne Awurade Yesu Kristo asomafoɔ aka ato hɔ no sɛ ɔka kyerɛ mo sɛ ɛberɛ di akyire nnum no fɛdifoɔ bɛba a wɔbɛdi wɔn ara wɔn amumuyɔ akɔnnɔ akyire. Yeinom ne wɔn a wɔde mpaapaa mu ba honam akyiridifoɔ a wɔnni honhom. Na mo adɔfo momfa mo ho nsi mo gyidie kronkron no so mompae honhom kronkron mu mfa mo ho nsie Nyankopɔn dɔ mu na montwɛn yɛn Awurade Yesu Kristo mmɔborɔ ho nkɔdan nkwa mu na akyinnyegyefoɔ nso monhu wɔn mmɔbɔ ebinom nso monhwim wɔn mfiri gya mu nnye wɔn nkwa na ebinom nso momfa suro nhu wɔn mmɔbɔ na montane atade a honam kekan akeka mu nso na deɛ wɔbɛtumi asɔ mo mu na mo ansunti na wɔde mo asi n'anuonyam anim sɛ nnipa a wonni dɛm wɔ ahosan mu no Onyankopɔn kora a ɔnam yɛn Awurade Yesu Kristo so yɛyɛ n'agye nkwa no ɔno na anuonyam ne kɛseɛ ne ahoɔden ne tumi nka no mmerɛsante seesei ne daa nyinaa. Amen.